Let me dedicate this to all of my niggas and my hoes, man.
Straight on the beat, girl. On the beat, girl. On the beat, girl.
It's right.
Sweat sound.
Nicky Pentagon.
Bone leg music, baby.
Just a foot of wire come dashing, I'll be like, mama, have a new car. No one now go all around, niggas on my shit, on my haters, run, car, da. Huko kusha boka, boka, ndo saki. Pozo vi shoka, shoka, na kufoka, foka. Kwenye ndingo, watu, si utaki. Aye, well, I fuck all fuck.
Killer club, na dondoka, nalo. Nalo, na baya, we babako, nalo. Yani kama dream nikibuka nalo kubwa nalo watu watanita mcharo
bebe anataka gari bomo anataka gari masela zangu mtani na wanataka gari Friday anataka gari Bice anataka gari nami kipata gari taizunguka Tanzania taizunguka Tanzania
The Volkin Yaman, Taizunguka Tanzania, Benzema, Vogama, Benzema, Vogama, Benzema, Taizunguka, Benzema, 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 Benzema
kinyama ndo naweka. Baste na haters wanabweka.
Nakatiza chocho chocho nyingi nyingi no. Toki tu kwa ngoko ngoko ngingi ngingi no. Natupia mitoko ya kidingi dingi no. Nazi wahi deal zote mingi mingi no.
Bebe anataka gari, bomo anataka gari. Masela zangu mtani nao anataka gari. Friday anataka gari, Baisa anataka gari. Nami kipata gari, taizunguka Tanzania. Taizunguka Tanzania. Taboski nyaman, taizunguka Tanzania. Taizunguka Tanzania. Taboski nyaman, taizunguka.
Ta drive back a truck kwa ta ogopa. Sound ina bobengu ta dondoka. Tips kwamba lift wana ogopa. Speed adi mawiga na wadondoka.
Nakatiza cho 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 nyingi nyingi no. Toki tu kwa ngoko ngoko ngingi ngingi no. Natupia mitoko ya kibingi bingi no. Nazi wali bill zote mingi mingi no. Kila club na dondoka nalo. Nalo na baya we babakwa nalo. Yani kama dream nikibuka nalo. Vimba nalo. Watu watanita mcharo.
Bebe anataka gari, bomo anataka gari. Masela zangu mtali nao anataka gari. Friday anataka gari, Baisa anataka gari. Nami kipata gari, taizunguka Tanzania. Taizunguka Tanzania. Taboski nyaman, taizunguka Tanzania. Taizunguka Tanzania. Taboski nyaman, taizunguka.
Yeah, yeah. Sancho Music, what's up? Bro, 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 bro. Chata Rams, Gary. Transpo, Gary. Freddie Pop, Gary. Cavanza, Gary. Stormwind, Gary. Far Bridges, Gary. Banjo, Gary. Nobby Bo, Gary. Wop, 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 wop. Tick, 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 tick. Boysa. Yeah, yeah. Lake Music Band.
It's right.
Hey, 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 hey. Don't tell my mom, this is not me, I'm out.